African girl, Hank with another one. Atom Production, Kaiton Records. Mukwano kusavo ve wambwe, munango je wange. Kuvanga wogana, umutima woguse. Baby kusavo ve wambwe, munango je wange. Uvambi wogana, umutima woguse. Bawala waluna, emitima wamenya, wane Kampala. Byoku kwana vinyita, omukwano gulunya. Chana, jagalo ulire chenku gamba ah, sagala kwa mwabuze wuze tero. Oh, oh, ah.
Just the way you agal.
Oli mulunji baby nkuzale mukuwana.
Just the way you agal.
Onjigiriza binji baby nukutuka.
Just the way you agal.
Oli mulunji baby nkuzale mukuwana.
Just the way you agal.
Onjigiriza binji. Kunyaka no mukazi gwe yakwana mzala munabana ey ey.
Just the way you agal.
Oli mulungi baby nkuzale mukuwana.
Just the way you agal.
Onjigiriza bingi baby nokutuka.
Just the way you agal.
Oli mulungi baby nkuzale mukuwana.
Just the way you agal.
Onjigiriza bingi baby nokutuka wano. Bawala baluna emitima bamenya wane. Wane Kampala, byoku kwana vinyiga, omukwano gulumya. Wane Kampala, bawala balumya, emitima bamenya. Wane Kampala, byoku kwana vinyiga, omukwano gulumya. Wane Kampala.